Downloadan ndi kumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Olenga nyenyezi, nalenga so mwezi uyo. Masiku nkumapita kunguza kwana kumwezi. Good morning, morning, students. Mi teacher from Lilongwe. Far, 49, fipindi too far. No matter where we coming from, never mind about skin color. I'm on a peace and love. Never mind about skin color. Philadelphia, Chikondi, Chipiti, Lebe. Philadelphia, Chikondi, Chipiti, Lebe. Chikondi, Chipiti, Lebe. Chikondi, Chipiti, Lebe. Chikondi, Chipiti, Lebe. Bad mind people, me no follow, me no follow. They no happy when they see me. They no happy, I can do none. Kanyali kangaka, kaleke nikawale. Nanga wae mundi kumbila tenje. Nanga wae mundi pikila denje. Nanga wae mundi ngambila chitenje. Philadelphia, chikondi chipitili lebe. Philadelphia, chikondi chipitili lebe. Chikondi chipitili lebe. Chikondi chipitili lebe. Chikondi chipitili lebe. So mwezi uyo masiku nkumapita ko mkuza kwana kumwezi ntengo upuka pachinyezi mutisama lile mpukira ntengo upuka pachinyezi mutisama lile mpukira Philadelphia chikondi chipitili lebe Philadelphia chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe Philadelphia chikondi chipitili lebe Philadelphia chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe chikondi chipitili lebe.
Download and tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.